Ministry y'obulamu mu ggwanga bategeeza nti batadde amaanyi mu kuzimba obusobozi bw'abasawo mu kulwanyisa obulwadde bwa Ebola obwabalukawo mu ggwanga. Aba ministry y'obulamu balangirira okubalukawo kw'obulwadde bwa Ebola obw'ekika ekya bundi bujjo obwakabalukawo ku nsolo ya Uganda ne Congo bwazuulibwa mu munnansi w'eggwanga DR Congo eyali mu ddwaliro e Kibuli. Era olw'okubalukawo kw'obulwadde buno kyawaliriza omukulembeze ggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okuyimiriza emikolo egy'okulamaga n'okujjukira abajulizi ba Uganda egibadde girina okubawo ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi gwe tugendamu ogw'omukaaga omwaka guno. Oweekitiibwa Dr. Richard Kabanda, Commissioner avunaanyizibwa ku kutumbula empeereza z'obujjanjabi mu Ministry y'ebyobulamu mu ggwanga lino, asabye n'abasawo okubeera obulindaala nga bajjanjaba abalwadde ba Ebola.
Ekirero kituyina mu Uganda maybe ne DRC ti obusobozi mu kulwanyisa endwadde zino enkambwe tulina obusobozi obw'enjawulo. Tuzimbye capacity mu basawo ne mu systems zaffe, era ensonga lwaki nti obulwadde nga buno bwebalukawo tukola enteekateeka eyamangu okusobola okulaba nti abantu basite tebakosebwa. Kuba erina kkulu onnaku z'omwezi nga 3 June ziri weeks nga 2 okuva kati, abantu bangi ababeera bajja, abantu bangi abava mu Eastern DRC, ng'okuyimirizibwa okuyimiriza enteekateeka eno mu kiseera kino okwongerayo obunakulu. So lwaffe mu kiseera kino tusobasaba okubeera bulindaala n'okubeera n'amaaso erise George buli abantu basabajja ku malwaliro. Tubasaba mu kiseera kino malwaliro ga gavumenti, malwaliro ga wananyini, mugezeeko okuba nti mukozesa ebikozesebwa nga gloves okukwata ku bantu abo abalwadde abeera bazze malwaliro. Ate omulaba omuntu yenna apresentinga ne signs nga zeefanizaako n'obulwadde bwa Ebola, kirungi mutekenga edisizoni mu bwangu abantu abo bagibweko sample.